sanga umbinga iwe na imwena konse ne mwine chakwaba umbi uwabanga iwe ichalo chandini weweka chakwaba umbi If you try live if you dwale kumana lyose every day na lemona kwati yawe shale kumanisha if you fight to believe with yourself baby kashi mutima ore wale kwaya fimbi uyolela lyose nga naisa na kukumbata Sofaya kubana yue Yo sofaya fendi mubepi na yue Kuinga sanga uinga yue Na yue na konse ne mime Takwaba umi uwaba na yue Ichalo chandini wewe Kasuba echilengele kutemwishe kwati mailo tawakache ngawachinje mishishisho